perezida wa guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro, ukaba n'umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika. Nyakubahwa madame minisitiri w'intebe, nyakubahwa visi minisitiri w'intebe, ukaba na minisitiri w'ingabo, nyakubahwa perezida w'urukiko rwa rubanda, nawe nyakubahwa madame minisitiri d'etat mudukurikiye ku buryo bw'ikoranabuhanga, banyakubahwa abaminisitiri namwe banyamabanga ba leta, banyakubahwa mugize inteko namwe intumwa za rubanda, banyakubahwa mwese yitabiriye iyi konvansiyo, namwe mwese mudukurikiye ndabaramukije. Ndatangira nshimira ni mwese mwitabiriye konvansiyo ya kane Grexe iteguye, nkaba nayishimira kuba yayishyize kuri uyu mugabane wa Amerika nyuma y'iya mbere yabereye mu Burayi mu gihugu cy'Ubufaransa, iya kabiri n'iya gatatu zikabera ku mugabane wa Afurika i Cape Town muri Afurika y'Epfo tariki ya 16 z'ukwa gatatu. Iya gatatu ari nayo iheruka yari iteganyirijwe urubyiruko, ikaba yarabereye irirongwe mu gihugu cya Malawi tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Ikintu cy'ingenzi gituma duterana ni ukugira ngo turebere hamwe ingamba zigomba gufatwa kugira ngo Abanyarwanda batatanirijwe mu mpande enye z'isi bashobore gusubira mu gihugu cyabo, kuko gusubira muri gakondo ari ihame kuri buri wese, ari kuri mwe muteraniye hano, ari kubaherereye hirya no hino. Uburenganzira bwo kuba umuntu yasubira iwabo ni ihame ku kiguzi icyo ari cyo cyose, kandi tugomba kwitegura kugitanga nta kujenjeka. Ariko tugomba kubanza gusobanukirwa neza icyo igihugu twifuza gutahamo icyo ari cyo. Icyo gihugu twifuza ko cyagarukamo amahoro, abagituye bagatekana, bakabyara bagaheka, bakishyira bakizana, giteye gite? Niyo mpamvu nifuje kuvuga ku ngingo igira iti akarere k'ibiyaga bigari nicyo gihugu cyacu. Niyo ngingo ngira ngo nifuza ko mwasigarana, akaba ariyo muzubakiraho ibyo mwifuza kuzageraho mu gihe kiri imbere mu rwego urwo ari rwo rwose. Ndagira ngo mbabwire mwebwe mudukurikiye, cyane cyane urubyiruko, ko mufite amahirwe yo kuba mubyirutse muri ibi bihe turimo, kuko hari byinshi ubu bishoboka bitashobokaga mu bihe byashize. Ibyo bikaba birimo no kuba twashoboye guteranira hano, abandi bakaba badukurikiye ku buryo bw'ikoranabuhanga. Uko guhura kwacu uyu munsi ni ikimenyetso ndakuka ko twifitemo ubushake n'ubushobozi bwo kugira icyo dukora kugira ngo tugire icyo duhindura ku bibera mu gihugu cyacu no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi ndabwira cyane mwebwe rubyiruko, mugomba kwigiramo icyizere, mukiyumvisha ko ari mwe mufite imbaraga, ari mwe mufite ubumenyi, ari mwe mufite ubushobozi bwo gukora no guhindura ibintu. Ahantu hose ibintu byagiye bihinduka, nta na hamwe byahinduwe n'abasaza cyangwa abakecuru. Urubyiruko ni rwo rwagiye rufata iya mbere abakuze bakarwunganira kugira ngo ibyo muzabigereho murasabwa kugira inyota yo kwiga mukamenya amateka yanyu n'ay'igihugu cyanyu mukamenya ikigomba guhinduka impamvu n'uburyo bwiza kigomba guhindukamo niyo mpamvu guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yashyizeho ishuri ayipa rigomba kubahugura kugira ngo ribategure kuzaba abayobozi b'igihugu cyacu b'ejo hazaza kandi ejo hageze ngira ngo muzi ku ishami ryayo rya kabiri rizafungura imiryango mu kwezi gutaha kwa cyenda rikazategura abayobozi ba gisirikari ku rwego rwa ba ofisiye mu ngabo z'igihugu cy'ejo ndizera ko nta musore cyangwa inkumi uzibuza ayo mahirwe Grexe ibahaye dore kwiyandikisha biri hafi kurangira ndongera kwibutsa ko bitareba abari hanze gusa n'abari mu Rwanda batibona muri za ndobanure zinjizwa buri mwaka aka kadirishya namwe karabafunguriwe ingabo z'igihugu zirimo zirubakwa abakeka ko ari icyuka cyangwa ko ari ingabo zo muri zumu nababwira ko bibeshya ndizera ko abo turi kumwe hano Washington mubona ko ntari ifoto n'abandi mubona muri zumu n'abo mutabona n'abantu bazima ntimubibeshyeho iyo mvuga ko ingabo zirimo kubakwa nuko ingabo zigomba kubamo abanyarwanda bose bafite ubushake n'ubushobozi aho baba bari hose baba ubu ari abasirikare n'abatigeze babo aho baba barwanira cyangwa baraharwaniye hose izo ngabo twubaka nizabo ariko hari ikigomba kuzuzwa kugira ngo izo ngabo zizabe z'igihugu koko zikorera abanyarwanda aha nahumuriza n'abari mu ngabo za RDF ubu ko niba bifuza nabo kuba mu gihugu kitarangwamo gasuzuguro aho abantu bose bareshya aho bazazamurwa mu ntera bidashingiye ku gisekuru bakomokamo ahubwo bitewe n'ibiteganywa n'amategeko nabo izo ngabo nshya bazazinjizwamo bapfa kuba gusa nta maraso y'inzirakarengane abari ku ntoki abatari ijandika mu bwicanyi rero bakwiye kumenya icyo gukora kuko igihugu namwe ni icyanyu abanyarwanda ni ababyeyi banyu n'abavandimwe banyu mujye mwibuka ko muhemberwa kubarindira umutekano nababwira iki ahasigaye ni ahanyu mu Rwanda ubu abasore muri guhamagarirwa kugirwa imbagwa sherakano bababeshya ko muzaba inkera gutabara simwe muzabuze inkotanyi gutsindwa amezi atandatu yo kubigisha barababeshya ntayo bagifite mukwiye kwibaza impamvu mutinjijwe mu ngabo hakiri kare nabagira inama yo kugana ingabo nshya z'ejo hazaza cyangwa mukiyandikisha mu bakorerabushake hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi yose mukareka inkotanyi zikiyishyurira umwenda zigomba kwishyura kuko bawufata ntimwari muhari kandi ntimwawusangiye natangiye mbabwira ko akarere k'ibiyaga bigari ari cyo gihugu cyacu mwakwibaza muti niba akarere ari cyo gihugu twebwe turi bande muzasanga twebwe mbabwira ari ishyanga rigizwe n'abantu duhuriye ku rurimi rw'ikinyarwanda tubarizwa mu karere k'ibiyaga bigari ariko amateka akaba yaradushyiriyeho imbibi zidushyira mu bihugu bitandukanye ariko mugomba kumva ko izo mbibi zitagomba kutubuza kuba abavandimwe ubuvandimwe si isano y'amaraso gusa muzi ko bavuga ngo uburere buruta ubuvuke ababyeyi baratubyara igihugu kikaduha uburere niyo mpamvu bavuga ko igihugu ari umubyeyi igihugu n'ababyeyi bacu ni bamwe iyo ubuze igihugu uba ubaye imfubyi ntituri imfubyi twebwe igihugu cyacu kirahari kiradutegereje muharanire rero kugitahamo mwebwe muri hano ushobora kubyumva mu buryo bworoshye niba twahuriye hano duturutse ku migabane y'isi itandukanye mu bihugu bitandukanye bivuga indimi zitandukanye bamwe mukaba mufite n'ubwenegihugu bw'ibihugu mubamo ariko bwa bunyarwanda bwacu nibwo rwa na rwa rurimi ruduhuza nibyo bikomeza kuduhuza no kugira umwe birumvikana ko umuntu utuye mu mbibi z'u Rwanda wo muri iki gihe n'umuntu utuye mu mbibi z'u Burundi Uganda Tanzania cyangwa Congo bahuje ururimi nta cyakagombye kubabuza kumva ko bakiri abavandimwe niba tudaterwa ibibazo n'imbibi z'abakomine cyangwa iz'amaperefegitura kuki twaterwa ibibazo n'imbibi z'ibihugu igihe kirageze ngo twumve ko turi bamwe ko turi ya nyabutatu itari ya yindi y'abakoloni ishingiye ku ndeshyo n'uburebure bw'amazuru cyangwa iyo dukomora ku ngoma za cyami zadushyize mu byiciro by'ubudehe bashingiye ku mubare w'inka dutunze mugomba kumva ko turi nyabutatu nyarwanda imwe habura umwe abasigaye ntibarye iyo niyo igize rya shyanga dukomokamo mu karere k'ibiyaga bigari dusabwa kurwanirira tugafatanyiriza hamwe gushaka amahoro tukazabona gutera imbere abatuye aka karere kacu ntibashobora kugira amahoro cyangwa iterambere mu gihe hari agace na kamwe mu tugize akarere katayafite bagashoza ntambara bakarimo bagomba gufatirwa ingamba byihuse bagakurwa mu nzira niyo mpamvu mpamagarira urubyiruko ngashishikariza benshi muri mwe abasore n'inkumi kuzirikana ukazitabira ku bwinshi kwinjira mu nzego zizashinga umutekano zaba iza gisirikari igipolisi ubutasi n'izindi kugira ngo akarere kacu kagarukemo amahoro mbere ya byose kagomba kubanza kakabohozwa kandi ibyo ni ibya buri wese ukiyumvamo agatege intambara ya mbere tugomba kurwana ni iyo gutsinda ubwoba tugahaguruka tugafatanya n'abandi guhaguruka bidusaba gufata icyemezo cyo kwivana aho twari tumerewe neza tukajya guhangana n'ibigomba kutugeza ku neza isumbye iyo twabarizwagamo ariyo yo kubona akarere gatekanye ndahamagarira kandi abafite imitungo baba bari mu gihugu cyangwa bari hanze kugira uruhare bukubohoza akarere kacu aho kugumya kuyarunda hatari iwanyu cyangwa mukayasesagura mu bidafitiye abandi akamaro mujye mwibaza niba Imana itara yabahaye kugira ngo namwe muzafashe ubwoko bwayo kwivana mu bucakara n'ubuhunzi hari abibeshya ko ngo bageze iyo bajya ndagira ngo mbabwire ko bibeshya abari mu gihugu mufite ingero nyinshi z'ababyutse bagasanga yari imitungo yabo yarabonye abandi bene yo abari hanze namwe murayarunda ariko umunsi n'umwe mukazibutswa ko muri abimukira naturalization ntabwo itanga gakondo mujye mubimenya gakondo yanyu iri mu Rwanda nimufashe abandi rero kuri ubuhoza kuko no kurushakira amahoro n'umutekano ntabwo twakwifuza ko mu gihe kiri imbere abashinzwe umutekano mu burasirazuba bwa Congo mu majyaruguru y'u Burundi intara y'uburengerazuba bwa Tanzania amajyepfo ya Uganda bazakomeza kurara amajoro bareba ko ntawe uva mu Rwanda ngo ahungabanye umutekano muri utwo turere cyangwa ngo asahure umutungo uhabarizwa twifuza ko impande zose zishinzwe umutekano zasenyera umugozi umwe amahoro agasakara mu karere abagatuye bakabyara bagaheka bagatunga bagatunganirwa intambara zabaye karande zigacika burundu aka karere kacu ntitugomba kureka banyakurya karibwa n'akataribwa bagahindura ingarani y'abagashaka buhake aho bajugunya imyanda n'abimukira badashaka iwabo ntitubarusha amasambu manini bagomba kujya babubakira mu bihugu byabo icyo twifuza kandi twifuriza akarere kacu ni ukugira ingabo zikomeye z'akarere zitari izo guhangana hagati yazo ahubwo zo gufatanya mu kubungabunga amahoro n'umutekano bya buri wese ibi kugira ngo bizagerweho banyarwanda ari abari hano abari mu Rwanda namwe muri mu bihugu byo hanze mutashoboye kwitabira iyi konvansiyo murasabwa ibintu bibiri gusa kandi ni rwo rufunguzo rw'ejo hazaza hanyu heza icya mbere murasabwa kugira urukundo kugira urukundo rudacagase mukundane mukundira abantu ko ari abantu nkamwe nta kuvangura mufashanye nta nkunzi mushyire hamwe nibwo muzagera kuri byinshi umujinya no guhora ntibyubaka ingero murazifite mwibuke ko ari urukundo Imana ibihari kandi ibiri mu Imana bihora byuzuye icya kabiri murasabwa kwirinda impuha n'abababeshya murasabwa kugira ubutwari bwo kwihitiramo icyo mugomba gukora muzumva ababacuruzaho ibinyoma bababwira ko ari impuguke n'abashakashatsi mu Rwanda barahari no hanze yarwo barahari bazababwira ko hari abantu bafite imigambi yo kuzabatsemba kugira ngo mubone babone uko babashora mu bwicanyi bababwira ko mugomba kwirwanaho niba uri umuhutu uba hanze bazakubwira ko abatutsi barangije kunoza umugambi wo kurimbura abahutu mu karere kugira ngo mugire ubwoba muzahere hanze. Niba uri umututsi wo mu Rwanda, bazakubwira ko umugambi wo kurimbura abatutsi mu karere warangije kurozwa kera. Banakubwire abaperezida bo mu karere bawuyoboye ko murebye nabi babinjirana bakaza kurangiza abari barokotse 94. Abandi bazakoresha kubatera ubwoba kugira ngo mutishuganya mukagira icyo mugeraho. Bazabimvisha ko muri abacakara, ko hari itsinda ry'indatwa zahize, ko muzazibera abagaragu ubuziraherezo, ko ntacyo mwabikoraho kuko abo bahima bafite intwaro za kirimbuzi, bakaba bafite ubukungu butabarika, ko ibintu byarangiye, ko uwashaka kugira icyo akora batazamurebera izuba. Barababeshya. Murasabwa gusa kwigiramo icyizere, mukagendera mu kuri, kuko abiringira intwaro zonyine ntibashobora kuzatsinda urugamba ruri imbere rugomba kutuganisha muri gakondo yacu. Mujye mwibuka ko inkoni ya Musa yonyine yatsinze ibifaru bya Farawo, Abisirayeli bataha Kanani, natwe tugomba gutaha nta kabuza. Ntabwo mbabwira ko imigambi nk'iyo mibisha nta bantu bayifite, barahari rwose, ariko ni imigambi tugomba kugamburuza, kandi abayifite bose ntibashobora kuzayigeraho, kuko niba atari imigambi Imana idufiteho, sinshidikanya ko idashobora kuzagerwaho. Kandi inshuro nyinshi bene iyo migambi yageragejwe, muzi uko byagiye birangirana ba nyirayo. Mwirinde rero abashobora kubashora muri iyo migambi mibisha yo guhiga abavandimwe banyu. Urwango nta kibazo rushobora gukemura. Ibikorwa byacu byiza byonyine nibyo bishobora kugamburuza abafite iyo migambi mibi. Akarere n'akacu twese tugomba kukabanamo. Dushyire hamwe rero kugira ngo imyumvire nk'iyi y'urwango icike mu karere kacu ndetse no ku isi, maze bamwe bakangisha uhungeta ba Habimana, bandagije Imana, bawize Imana n'abandi nk'abo, babura bo bakoresha, ahubwo basange huzuye urukundo, huzuye ubumwe. Niba umuyobozi wakagombye guterwa ishema n'uko hari abanyarwanda bagera hanze bagahaha ubwenge, bagahesha ishema igihugu bakomokamo, ahubwo akaba ari upanga imigambi yo kubatsemba, murumva abafiteho ububasha bari mu gihugu bamerewe bate? Nk'uko Kizito Mihigo yabiririmbye bataramuhitana, nimureke natwe ahari urwango dushyireyo urukundo, maze abicanyi babure abo bakoresha mu migambi yabo mibisha. Dukwiye kumva ko u Rwanda ari rwo rufunguzo rw'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Uko u Rwanda ruyobowe ubu, niyo nzitizi y'amahoro iwacu. Ifumba y'intambara z'urudaca iteretse mu rugwiro, ni ngombwa rero kuyizimya bidatinze kugira ngo umudendezo ugaruke iwacu. Dushyire hamwe, dufashanye, nibyo bizatuma tugera ku mahoro n'iterambere twifuza abatuye akarere kacu k'ibiyaga bigari. Nimuhaguruke twubake ubwo bumwe, ni rwo rufunguzo rw'ibyo twifuza kugeraho. Nta mahoro Abanyarwanda bashobora kugira Abarundi batayafite, Abatanzania batayafite, Abagande batayafite, Abanyekongo batayafite. duhagurukire rero tubohore igihugu cyacu tucyubukemo isoko y'ubumwe maze busakare mu karere dutuye. Mwe muri hanze muhore muzirikana ko icyanzu mwaciwe ugashobora gusohoka mu gihugu kwari ukugira ngo igihe nikizagera muzarengere abazaba barabundikiwe n'ikinyoma kizaba cyarimitse ubwicanyi n'ubundi bugome mu gihugu cyacu. Icyo gihe rero kirageze, umugambi ugomba kuba uwo kujya kuvugutira umuti izo nkozi z'ibibi zayogorora akarere. Sinarangiza ntaburiye abanyarwanda bari mu gihugu ko intambara inkotanyi zabashoyemo bitandukanye n'ibyo bababeshya nta buryo bufite bwo kuzayitsinda cyangwa kuzayivanamo amahoro. Intambara Kongo yamaze kuyivanaho yihira mu maboko ya Sadeki n'u Burundi, none na fagitire yayo iyihaye umuryango w'abibumbye. Akanama gashinzwe umutekano ku isi kayigize yako, bivuze ko u Rwanda rushobora kuraswa nk'uko Kadafi yarashwe muri Libya, Saddam Hussein muri Iraq cyangwa Ben Laden muri Afghanistan. Ntabwo rero abanyarwanda aribo bafite ubushobozi bwo kuzarwana n'isi ngo bazayitsinde. Banyacyubahiro mwese muteraniye hano, mbifurije kugumya kugira konvansiyo nziza, tugume twiyubakemo icyizere, duharane ubutwari, kandi ndabifuriza mwese kuzasubiraho muba amahoro. Imana ibarinde.